Chose down kwa kunikosa shuja Laza hizi tamu chazipata tena ma Na
Nina furaha kuwa hai leo Maisha ni matamu silalamike Nge kufa wala mimi na wewe Tusingejiwana na kupendana Nisinge nusurika ajali baby Nisingewahi kuhisi raha Ningewezaje kusema kwamba Nimesha penda na ninapenda Siyami na kabisa kama naota Nilijua kamu sitokupata Roo inadindo kimishika na uwakika na wewe pia Homie baby don't let go Be my hubby don't let go Be my lover be my baby On and on and on Keep in moyo siniache Ishi nani siku zote Keep in moyo wako wote Mi amore Keep in moyo siniache Ishi nani
Salipo moja nkushike unishike topuke jali kisoja Sa uzuni freya maisha yako Kuna misumuhu ni mkweli wa penzi lako Bela mom na kisi na lipsi zako Bela dad tuna bank kama nako na kuchukua tunasonga Nenda zetu mbali nyuma watu wanachonga Sisi hatu yali na itaji kuto boyfriend Now endo my girlfriend Joni kuchukua tuka chill this weekend Iwe mbalo karibu so issue But I miss you
Yeah baby
Ciao
You are